Amazina yanjye ni Muhizi Jean Claude, nkaba nturuka Ntarama, ari naho navukiye, nkaba nazanye n'uyu mugenzi wanjye kugira ngo mubwire inkuru yabasha kumwubaka mu buzima, kugira ngo nawe yatwibwira tukabasha kumenyana.
Uyu muvandimwe yangirije igitekerezo cye, numva akeneye kungira inama koko, abingezaho nanjye numva byanyubaka, ndaza. Ubundi banyita Masengesho Jean de Dieu, nanjye nkaba mvukira mu murenge wa Ntarama, ndumva nta uburenganzira akangezaho.
Nk'uko maze kubivuga, amazina yanjye iwacu ni Ntarama, ni naho mvuka, ni naho ntuye kugeza na n'ubu. Navutse ku itariki 15 z'ukwa gatandatu 1984, mvukira hari mu murenge wa Ntarama mu kagari ka Cyugaro, umudugudu wa Rubombarana. Kuva mvutse nanjye kumenya ubwenge, natangiye amashuri abanza Icyugaro, bana n'abana gutyo, njye nabona ibintu byinshi bitandukanye kugezana n'iyi saha. Ubuzima nagiye ncamo buratandukanye, iyo ngereranije nkabasha gukomatanya ubuzima naciyemo nsanga butandukanye n'ubwo uyu munsi turimo, aribwo nk'abo w'urubyiruko nagira ngo gerageze kukugira inama mu nkuru yanjye naguha kugira ngo ibashe kukubaka, bityo ubashe kugira icyizere cyo kubaka ejo hazaza, ejo tuzajya ubona amakuru atandukanye cyangwa se ukumva ibitandukanye bigatuma bibisenya imbere yawe heza, kandi ubundi wari ukwiye kugirwa inama na bagenzi bawe, so bati byagufasha no muri community waba urimo. Njye nagiye mbona byinshi, yego sindi mukuru cyane, ariko hari byinshi nagiye mbona mu myaka 25 mfite ubu ngubu. Ubyo nabashije kubona mu gihumbi kimwe 1982 na mu gihumbi kimwe 1992, nigaga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza Icyugaro, nagerageza kubona ibintu byinshi bitandukanye. Icyo gihe n'u Rwanda rwari rukiri rwiza, nta bintu bihari, abana babana n'ababyeyi babana ba nyirasenge nta kibazo. Ariko ubwo ni mu rugo, ni mu ruhande rwo muri famiye, nabonaga mama nkabona data nkabona ba masenge, nta kibazo najyaga ngira, nkabona ba data bacu ba nyokorome ikibazo. Ariko muri vi communauté, donc muri communauté nagiraga ikibazo, kuko najyaga mbona inegalite. Ndi nko ku ishuri, ndaguha nk'urugero, ushobora kuba utarabibona cyangwa se ushobora kuzahana byo ukabyumva mu magambo bikaba byagukoma muri fitire yawe, cyangwa se ntugire viziyo yawe kubera ko bitewe n'ibyo wumvishe, niyo nkugira inama ujye ubasha nawe kumenya uko wakwitwara mu buzima. Ndi mu mashuri abanza Cyugaro, najyaga mbona nko ku ishuri ni urugero, icyo mbona amashuri y'icyo gihe atandukanyeho n'ay'ubu ni uko nta bwisanzure bwabagaho. Nko mu ishuri ndibuka nk'iyo twajyaga kwiga, kwa kundi babaruraga abana, mahema yarazaga akavuga ngo abatutsi nimuhaguruke, tugahaguruka akatubara, atabatumuhaguruke akatubara, abatwamuhaguruke akababara, wajya gukora ikizamini cya leta kwa kundi twuzuza amafishe ugasanga ahantu handitse hutu twanatutsi, ukavivura icyuri cyo, ugasanga mu banyarwanda harimo amacakubiri. Ubwo ndakubwira nk'amateka nabayemo icyo gihe, mbasha kwibona nkiri umwana, ibyo bibaho, tubana nabyo muri kominota aho turi mu bana, ugasanga abana bafite ingengabitekerezo. Nk'iyo twakinaga umupira iwacu hari ari Icyugaro, ugakina n'abana hirya n'ino, ugasanga abana bafite ingengabitekerezo bakura ku babyeyi babo. Icyo gituma ndimo kukugira inama muri iyi nkuru, nagutumiye aha ngaha kugira ngo tuganire, kugira ngo ibyo bintu nagiye mpura nabyo nawe uzabyirinde. Nunabibona ndashaka kukubwira uko byagenze, umenye n'ububi bwabyo. Ugakina n'umwana akaba ukumva nk'umwana, kwakunda umwana ushundi akamukubita nk'igice akamwica, ukumva mubwiye ngo mwe nta jambo mufite tuzabamara. nk'umwana yavuze tumuhoye iki cyangwa umukemura ikibazo mu kibuga, akavuga ngo n'ubundi tuzabamara muri abagome, cyangwa se nawe yakwica ukumva n'ikibazo bitewe n'ingengabitekerezo. Ariko yaheraga he mu mashuri? Nta kuntu mwarimu yajya guhagurutsa ngo abatutsi nimuhaguruke, abatu muhaguruke, kikaba n'ikibazo. Bidatinze icyenda muri uwo mwaka, icyenda na gatatu mu mpera, nagiye kubona mbona hirya no hino mu masegiteri twari duturanye abantu batangiye kwicana. Twabaze iwacu tuti ibyo ni ibiki? Tubona ku misozi imiriro yaka batwika amazu, bati ni abahutu barimo kwica abatutsi. Ariko ibyo twareba tugasanga ni imyumvire mibi, ni imyigishirize mibi barimo kwigisha abantu. Natanga nk'urugero, nari ntuye hari Ntarama, urugero nabonaga nko muri 1992 hakurya muri segiteri twari duturanye cyahoze ari segiteri ubu ngubu kiri akagari Rulindo, twabonye abantu barimo barabatema ku manywa y'ihangu, ndetse barimo no gutwika amazu, ndetse n'abantu barahunga bagera muri segiteri wacu yari segiteri ya Ntarama wari umurenge. Mugenzi wanjye rero Jean de Dieu nakugiraga inama kugira ngo nkubwire ibyo bintu byabayeho, yagize nkugereranyirize n'ibyo tubona ubu ngubu. Ariko ndashaka kukubwira, ari abakoraga ibyo bintu birukanaga abantu ku manywa y'ihangu batwika amazu, ari abayatwikirwaga, ari abicwaga. Nshaka kukubwira ko ari abicwaga nta nyungu bari bafite, barafite igihombo. N'ababikoraga nabo nta nyungu bigeze babona. Nicyo gituma rero nkugira inama ku kintu kibi cy'ingengabitekerezo. Burya ingengabitekerezo wayigira ari wo uyisansibiriza, ari nabo isansibirizwaho, bose burya nta nyungu bafitemo, bose ni igihombo. Nkurikije icyo gihe cyari gitambuka no kugeza uyu munsi isaha, ngenda rero nkasanga ari abakwirakwije ingengabitekerezo kugeza igihe bagera muri Jenoside itugejeje aha ngaha. Ubona ingaruka ziri mu gihugu cyacu zimeze gutyo kubera Jenoside, ari abayiteguye bakanayikora kugeza isaha nabo nta mahoro bafite, ari abayikorewe bakicwa kubera ko baremwe ubwoko bwabo, ari n'ababikoze nabo nta mahoro bafite. Irembye mu gihugu cyacu ku mpande zitandukanye, ubona impfubyi zitandukanye. Rero ukabona impfubyi za Jenoside babiciye ababyeyi, wana n'izindi mpfubyi ugasanga ni impfubyi z'ingaruka za Jenoside, ugasanga ni ikibazo. Icyo nyawe nkubwire ngo ibyo byose ari ubikoze n'ubikorerwa bose nta nyungu bafite. Abyo njyewe nkugira inama ngira ngo ibyo byose icyo wareba ni ukubona mugenzi wawe ukamwibonamo. Ntubona umuhutu imbere yawe, ntubona umututsi imbere yawe cyangwa umutwa, ukumva ko mwese muri Abanyarwanda, umugozi ubahambiriye mwese ari ubumwe, cyangwa se mugashakisha ejo hazaza hanyu. Niyo mpamvu ngerageza kukugira nkugira nko ku mateka yahise nabashe kubona aho navukiye ari Ntarama, nagiye mbona ndetse n'ubu Niveau National birazwi byose byo mvuga sa mabwire, sibyo nasomye mu bitabo, nibyo nabonaga n'amaso yanjye. Bidatinze icyenda na kabiri tuyivamo tugicyenda gatatu, cyakora haba amahoro gake agahenge. Ku kindi kintu nabonaga nka mbere 1994 nko ku kintu cy'amatora, wajya ngo hagiye kuba amatora ugasanga gutora nta muturage ufite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka, nta liberty yari mu matora. Umuntu yatoraga yeretswe hatora, bakamwereka ngo ugomba gutora ahangaha, ugasanga nta bwisanzure bwari buhari. Bidatinze gato icyenda na kane kiragera, none haba itsemba bwoko n'itsembatsemba ku rwego rw'igihugu, bica abantu mu mahanga yose arabibona. Kene nanye nari ngihari, nari nkimuri Ntarama nyine nakubwiye navukiye n'ubundi bya nari ndi, ariko ku bw'amahirwe nza kutaboneka mu bapfuye. Hari benshi bagiye bapfa bari impande yanjye mu kiriziya cy'Ntarama, aho ngaho nari impari hagwe abantu benshi, ngira ngo ucyo hagiye ukahareba hirya no hino mu mfunzo mu mihanda abantu barapfuye, ari ingaruka mbi za ryabarura twahuraga naryo mu mashuri, batubaruranga abatutsi abahutu kugira ngo bashe kumenya umubare, bashe gukora resansoma y'abantu kugira ngo atari ukubabarura kugira ngo bateze imbere, atari ukubabarura kugira ngo bajyane mu mashuri igihugu gitere imbere, ahubwo ari ukubabarura kugira ngo bamenye umwanzi ari we bitega umwanzi umututsi kugira ngo azicwe. Ariko kugize isaha ntabwo ingaruka zabaye ku mututsi gusa wishwe icyo gihe cyangwa akora ibyo ngibyo, n'umuhutu wabiteguye nawe yagize ingaruka. Niyo mpamvu kugize iyi saha nk'uyu munsi igihugu cyacu kiri mu bwiyunge, kirimo gushakisha ubumwe n'ubwiyunge, no kugira ngo ibyo ntibizongere kubaho, kuko twabonye ko nta byiza biyo muri bira bintu. Haba ari ababitegura, haba ari ababitegurirwa, nta bwiza buhari. Nkuko natangiye nkubwira nti kugeza icya mu gihugu cyacu hari imfubyi nyinshi, imfubyi ababyeyi babishe muri jenoside, hari n'imfubyi z'ingaruka za jenoside. Hari rero inama nakugiraga kandi njyagize kukubwira ku mateka yahise, nkubwira n'ubu ngubu twageze amahirwe tubona leta y'ubumwe, umuryango wa FPR Inkotanyi uraza uhagarika intambara 1994, utangira ikintu cy'ubumwe n'ubwiyunge, wunga Abanyarwanda kugezana n'isaha. Ikintu cyitwa ingengabitekerezo ni ikintu leta yahagurukiye irimo kurwanya, kandi buri mwe wese none nkawe by'umwihariko w'urubyiruko w'umusore nta kindi ukwiye muri community waba urimo, haba uri ku ishuri, waba uri muri dorotwari, waba uri mu maclub zitandukanye, ikintu cy'ingengabitekerezo, ikintu cyo gushyira hamwe, ikintu cyo gusengera umugozi umwe, ni ikintu nakugiraho inama kugira ngo kiki kigufasha mu buzima bwawe kwezi isaha muri education. Ubu turiga nta kibazo, ibyo byo kuvuga ngo urajya kwiga wabanje kuzuza icy'ubwoko bwawe, ikintu wandika nationality yawe kuri umunyarwanda, naho iby'ubwoko byo ntibikiba mu gihugu cyacu. Ibintu by'ingengabitekerezo ababyeyi babwiraga abana ku mashyiga ngo abatutsi bazicwa tuzabica, ibyo ngibyo nta bikiba mu ngo zacu. Ababyeyi bacu icyo batubwira ni ukwiyunga, ni ubumwe n'ubwiyunge. Hari amaza club anti-genocide, izo ngizo ziri hirya no hino, abana barimo barazikora barwanya ingengabitekerezo hirya no hino. Nicyo nakugiraho inama ngo n'ubundi wakora ikosa akakugira inama iganisha ku ngengabitekerezo, ntuzigere ubyemera na rimwe. Icyo uzaharanira ni ukubaka sosiyete nyarwanda, ukaharanira umwe n'ubwiyunge mu gihugu cyawe, ugana ubwe n'ubwiyunge mu rubyiruko urimo, ugana ubwe n'ubwiyunge mu bantu bose, mu ishuri urimo. Kubera ko ndabikubwira nk'umuntu wabibonye, nta nyungu n'imwe kubikora n'ubikorerwa, bose ni mu gihombo.
Muvandimwe, rero inama ungiriye rwose numvishije zinsana, ziransana ahantu henshi, kuko ubwo buzima nabunyuzemo, ibyo byose narabibonye. Ariko mw'ibyo ngibyo ngize akabazo k'amatsiko. Urabona abasore urubyiruko nk'icyo gihe nirwo rwari rufite ingufu, nirwo rwijanditse mw'ibyo byabaye. None nk'ubu ngubu urumva imitima y'abantu y'Abanyarwanda yarashenjaguritse, ni gute iyo mitima twayivura?
Ok, urakoze, ubaje ikibazo cyiza. Uravuga uti urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu, kandi nirwo rwahagarika nk'urwo rwijanditse muri jenoside, ni gute twakora kugira ngo tuvure iyo mitima? Ni ikibazo cyiza cyane. Twebwe ikintu twakora ni uguhaguruka, n'ubundi urubyiruko ko arizo mbaraga z'igihugu, nkawe ukaba ambasaderi mu rubyiruko. Ibyo nagize umuganiro nkawe w'umusore, ugomba kubwira bagenzi bawe, uri umunyeshuri muri dorotwari, ibiganiro muri recreation, ukagerageza kubaganiriza ku bumwe n'ubwiyunge, ukagerageza kubaganiriza gusengera umugozi umwe. Nizi ngaruka zabaye uvuga uti urubyiruko rwijanditse muri jenoside, ni ya ngaruka y'ababyeyi babo babwiraga abana ku mashyiga, bababwira iby'amoko, ndetse no mu mashuri bakabarura abahutu abatutsi, niho urubyiruko rwabyigiraga. Umwana wiga primaire rwatangiye umubwira ibyo, akagenda akagarukira mu wa karindwi, mu wa munani akakomeza umubwira icyo kintu, urumva bamaze kuba informe, igihe kiragera akabishyira mu bikorwa. Ariko natwe dutangira ubu ngubu tubwira abarumuna bacu, wa murumuna wawe wasize mu rugo, ugatangira umubwira ububi bw'ingengabitekerezo, ukamubwira inkurikizi zayo, nta kizatuma urya mwana atazakura. Umwana agakura ajya muri karabu anti-genocide, umwana agakura abana n'abandi yumva ibiganiro, gukura kuri mukuru wawe umubwira ko icyambere ari ukubaka igihugu, ko nta moko aba mu gihugu, agakura agafata irangamuntu itagira ubwoko. Ubundi kera wanyuraga ku mabariyeri watanga irangamuntu bagahita babona ubwoko bwawe, bagakora bitewe n'uko leta yabyemeraga, igatanga irangamuntu zirimo mu bwoko. Ariko ubu leta yacu itanga irangamuntu y'ubunyarwanda, nufatira kuri icyo kintu leta ikora, ari nabwo hari sensibiliza abantu, ukagenda ubwira urubyiruko mungana, ukabwira abari inyuma yawe, nta kizatuma ibi bintu tutabyibagirwa.
Noneho mu bavandimwe basigaye bagize Imana bakubaka amako, bareba ugasanga nta bwumvikane bafitanye, nta cyizerane bagirana, ugasanga umugabo nimba yumvikanye n'umugore we abana barabaheza, ugasanga abana niho bivuyemo kujya mu mihanda. Sabo babyeyi bo umuntu azabagorora?
Ok, icyo ni ikibazo gikomeye cyane tugenda duhura nacyo na leta yacu igendwa nacyo ariko nicyo nizo nshingano zo kukirwanya uravuga uti twebwe urubyiruko tuzahurira hirya no hino ku mashuri tuzaturi mu za karabo zitandukanye z'ubumwe n'ubwiyunge ariko ababyeyi bacu basigara mu rugo abo bafite uburyo baganira ntago wajya abona izo chance zo guhurira ariko nk'ubu ngubu tugira amahirwe igihugu cyacu hajemo imiryango myinshi ifite inshingano zo guhana ibyo zo gusana imitima y'abanyarwanda urugero ngo handagwa nk'uyu nk'umuryango ushinzwe kwamamaza ikintu cya sociotherapy urabona ko ari gusana kuvura na kivandimwe kukunga kugorora imitima y'abanyarwanda rero ko baguhaye amahugurwa nta kindi buri ambassadere mushiki wawe na ambassadrice uri ya muryango yasize nitwe tugomba kugera tukegera barabyeyi bacu tukabwira ngo tukababwira ibyo tuba twize tukababwira bana ko dufite inchingano zo kuzagenda dukwirakwiza izi nyigisho twahawe na sociotherapy tukabasobanurira icyari cyo daboro irabanzira twubaka twebwe natwe nitwe tuzajya kubaka iri societe twasize inyuma ababyeyi bacu niba nicyo bavuga twebwe tubabwira tuti babyeyi bacu nkatwe tubarebera kure tugera hirya no hino dore uko gahunda imeze dore ibyiza nibi ese ibyo ngibyo mutubwira ikiza cyabyo kirimo ni ikihe nta nyungu bifite tubanze tubereke igihombo igihugu cyahuye nabyo kubera ubuzima baciyemo kubera ababyeyi babwiraga abana babo natwe tubereke inyigisho leta iriho natwe tubabwire ibiri mu mitima yacu cyo tubona twakwibakira igihugu kubera nta kintu byabamarira koze abanyarwanda bajyacu umugani ngo ujya gutera uburezi arabwibanza ndumva natangira mbabwira ikintu cyo cy'umwe n'ubwiyunge cyo kubabarira nuko muri ngemba nabanje kubabarira ndabanza kuba akantu gatoya nanjye kwerwa ubwo buzima naciyemo nabanje kubabwira nabanje kubatusha mu mutima wanjye numva narinda babaye mu mutima donc nkumva mfite nibyimvire bino vuga urabona kugira ngo waravutse uri kumwe na nyogusenge uri kumwe na so wanyu warafite nyogukuru wawe guhamagara akavuga mwana wanjye inda ngo hakajumba abo ngaho uko babaye babateye mu mawese bata mu nzuzu ubiyo bibona natwe twari dufite urubyiruko rw'uko natwe tuzahorera imiryango yacu nk'urubyiruko ariko hari igihe twaje kureba dufite n'imboni na leta ibasha kuturebera kure ibasha kutwigisha ko ari byo badukoreye ari igitekerezo natwe twagira cyo guhora ibyo ngibyo nta nyungu byagira nanjye mbasha kubyumva by'umwihariko bigaragara vrema nge urubyiruko rwakoze genocide narababariye kuko nabo sibo ni ubutegetsi bibagize ni inyigisho mbi bagize zatumye bakora biriya bo nibyo bavuga ngo ubundi umuntu yari mwiza miliyoni yagiye muhindura n'ibyo mu France yavuze ngo l'homme na terrumabo kuvuga ko ari influence dimiriye nabo bari beza nkatwe twese ahubwo bagize inyigisho mbi nanjye ngize amahirwe nkabona inyigisho nziza ntacyatuma ntabo bara cyangwa mfatanye nabo na nubu ngo mu buzima bwanjye bwa buri munsi muri community mbamo ba muri community zitandukanye ku mashuri basha gusabana na buri wese sinjye ndi bakomoko mba mu rubyiruko rwinshi rutandukanye nta kindi tuganira ni iterambere ry'igihugu cyacu abo duhurira muri sport mu mupira ubasha kutwunga nta kindi gitege tuya dutekereza uretse guteza igihugu cyacu imbere
ukaba wabarira n'umugabo ufite intego yo kureba ejo hazaza no kubaka
urakoze mbaje ikibazo cyiza cyane kinyukije n'ikintu ubundi maze kubona amateka muri 1994 nandi mu Rwanda bicaga abantu bareba nk'urugero ntanga nkaba masenge n'umuryango wose n'abana barindwi babajugunye mu ruzi mbareba icyo kintu nakibonye ndeba n'amaso yanjye ariko kubibona nkumva mfite ubushobozi nabasha kubarwanira nkabarengera mbonye ibyo ubwo bushobozi bwo kubarengera bunaniye ndavuga nti nange igihe nzabahorera nari nari mfite igitekerezo nkuko navuga ngo umuntu yari mwiza ahubwo inyigishirize y'umuntu n'imwica none igihe kimwe nari ndavuga nti kujya nzarengera abantu numvaga naba nka komando kujya kuzarengera umuryango wanjye nkarengera n'imbaga y'abanyarwanda bapfuye numvaga ari inshingano ni dovo nari mfite ikomeye mu mutima wanjye noneho ukuntu naje gufata icyemezo njya kwiga ku mukino wo kurwana ni ku mukino wa karate ndawiga ariko nawiga mvuga nti ni ukwishakira umutekano ariko isaha ku isaha amateka y'igihugu yongeye guhinduka nshobora kuzirwana nkarwana n'umuryango wanjye niyo bite nari mfite muri karate nagerageje gukina muri kerebe zitandukanye muri kerebe ya Nyamata nkinira muri kerebe ya Kanombe Inkuba muri kerebe zitandukanye ariko ikintu cyaje kumfasha nagiye mpura n'abantu bavuga ubutumwa bw'igisha ijambo ry'Imana bakabanzi kuko muri karate nakinaga nari forum umukino wa karate kuko nyina kinaga mfite bite nagenderagaho numvaga ko ari ukuzarwana noneho igihe kimwe abo nkabona bavuga ubutumwa batandukanye bakajya bavuga ibintu by'Imana bakabivuga nkumva ntibishoboka igihe kimwe nge kunaje guhinduka mvuma umutima wanjye waye urabohotse numva ahubwo mfite n'ubushobozi nagiye nabwira n'urubyiruko rwose n'abantu muri rusange kugira ngo bagire ikintu cy'umwe n'ubwiyunge bakundane ibyo bireke ko ntacyo ntawe byazatugeza mu gihugu cyacu naje kuryama rimwe ndasinzira maze gusinzira ngira inzozi mbere gatoya ubwo muri karate nakinaga niko nagendaga mpasa imikandara nzamuka n'ingezi kuri Centre Superieure numvaga bite nari mfite kuzagira muri Club National Tigre nkaba umuntu ukomeye nanjye nkazabasha no kugira icyo nakora igihe kimwe ndyamye ndi mu nzozi gikona mbona haje umuntu wambaye nk'umuntu ngira ngo abajya bara filimi umuntu abaninje ukuntu bambara batagaragara bambara ugasanga yasize amaso yonyine mbona araje naye ndi mu nzozi mbona arankomanze ndabyuka cyunze yabashe kumbwira yarambwiye ngo haguruka wambare imyenda yawe ya karate numara kuyambara akicyo gihe nari maze imitsi mvuye muri competition ikanombe ati numara kwambara imyenda yawe uzi maze kwambara ati vuye turwane turarwana arankubita mu buryo bushoboka ubwo ndi mu nzozi arankubita kwikwiri akankubita nk'ikubita singahwera nkongera nkahaguruka akambwira ngo ngonje wazanzamutse nti yego ngo vayo nanone nkaza akankubita ageza ngo rero ngubu biragaragara ko winaniwe ngiye kukwica mfite uburenganzira ndambwira nti mbabarira ntunyice uko byarawe arangije ambwira ngo rero ibyo ngibyo urimo wibwira urabona ko ntacyo bikumariye ko wiga karate se ukiga kurwana no kuzirengera ubu se ubwo ngiye kukwica urirengeye dore inama nziza naguha ni uko wa ibyo wabireka ibyo barabirwa kubwira by'ijambo ry'Imana ukarifata ukabana n'abantu bose amahoro icyo kintu cyambereye base nubwo nabaga n'umuntu w'inshi wenda nka muri karabu z'umwe n'ubwiyunge ariko icyo kintu nabonye mu nzozi naricuye ngikorera narize nsanga ni ikintu gikomeye cyane mpita mfata icyemezo navuga ni kwambaga ariko niga kurwana kuzirwanirira no kwirwanaho ko na Jetre wari uwa mbere ku isi na Buriseri wari uwa mbere igihe cyageze agapfa kandi ari uwa mbere ku isi muri karate nanjye none inzozi ngize mbonye umuntu unkubita arambwira ngo ntacyo nzimarira ko mfite biti yo kuzarwana nkaba nkubiswe ibyo nabiretse mpita mfata icyemezo ndabyuka ndetse mbwira n'abantu twakinanaga ndabwira nti kabisa mumbabarire ngiye ibintu bya karate ndabiretse nibwo na mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane nibwo nese mfata icyemezo cyo kureka karate numva ahubwo numva nifuje kujya mu mahantu h'urubyiruko abantu baganira ahantu hari umwe n'ubwiyunge nje kujya mu mushinga wa Solace Ministries aba mu rubyiruko rwinshi nk'ubinarama dufite nk'urubyiruko rw'abana bagera kuri 200 tuya tugira ibintu byo kuganira harimo za famiye tukaganira ku mwe n'ubwiyunge tukaganira uburyo kutigunga ngiye kujya n'amahirwe nza no mu bintu bya sociotherapy nabyo biramfasha navuga ngo base yanjye yatumye basha guhinduka bituma n'isa ndimo kubabwira ni iyo ngiyo muri rusange.
Nzi ungira inama nziza cyane, ariko hariho akantu nko muri sosiyete hariho abantu batemera, ukagenda umubwira ijambo ry'Imana kugira ngo umuganirize wenda uri ukuntu wamugorora, ugasanga nta byumva wamubwira ati uriya muntu akoze biriya nawe si yari yabigambiriye, ni kumushuka baramushutse ntabyumve, ugasanga izo ari imbogamizi zizatugora tugiye kuri tere kubaganiriza uwo muntu kugira ngo azajye kukwibonamo ukabona bizakubera imbogamizi. Icyizere wamaho ngaho nk'iki?
Ok, natangiye nkumbwira ko nari umwe mu ba mbere bageragezaga kugira ingengabitekerezo, ariko isaha uburyo nkubwira urambwiye uti umuntu hari nk'umuntu ubwira ukumva ntabikozwa ntabyumva. Mu kigaragara ni uko iki kintu, ikintu cy'ingengabitekerezo muri u Rwanda rwacu rwo hambere, ingengabitekerezo yatangiye 1959 nibwo yatangiye, kuko njye nkivuka najya numva amateka, numva kugeza 1984 mvuka, nibyo nabashije kwibonera kugeza 1994 yari amateka marima. Urumva byafashe igihe kirekire cyo kwigisha imitima y'abanyarwanda kugira ngo bakore ibyo bibi. Nuko ngo kubakuramo izo code bageze muri iyo myaka ntago ari ibintu wakora mu cyumweru kimwe cyangwa mu kwezi kumwe, ni uguhataho. Ariko ikintu cyiza uriya watangiye kubona ibyo bintu cyende, wenda tuvuge nk'umuntu watangiye gukorerwa ingengabitekerezo ahohoterwa kuva 59, uyu munsi kumwegera ngo umubwire icyo kintu ntago byoshye kugira ngo ahita bivamo. Ariko numva ko ari ibintu ugomba kudutwara igihe kirekire kugira ngo twumvishe abanyarwanda babashe kugira imitima mizima, natwe bizadutwara igihe. Ariko burya dore ko no kuvura burya bigora kuruta ku burya ngo umuntu bayavuga ngo umuntu ananira umuhana ariko ntanariyo umushuka, urumva guhana bizadutwara igihe ariko tuzagerageza. Ariko icyo nzi cyo nkurikije nk'urugero natanze nko ku mushinga ku muryango wa Solace Ministries, urubyiruko turimo nk'abana 200 hari Intarama baturuka mu Bugesera hose, numva twese turi bamwe, umwana araza akakwibonamo akakubwira ni imfubyi y'ubuhe buryo, ni imfubyi ya genocide, se ni imfubyi y'ingaruka za genocide. Nk'ubu nkanjye ndi umuyobozi w'urubyiruko rwa Solace Ministries mu Bugesera, urumva icyo kibazo nabyo ngenda mpura nabyo, nkahura nabyo tukaganira, ukagerageza gushakira umuti w'ikibazo cy'umwana w'imfubyi ya genocide n'umwana w'imfubyi y'ingaruka za genocide. Urumva ko batandukanye, ariko hirya no hino byose no gusenga Imana igenda guha ubwenge nk'uko yabahaye Salomo asenga Imana. Imana yose turashaka ikete ntigeze asaba inka n'imodoka, yavuze ati mpa ubwenge bwo kuyobora ubwoko bwawe, nawe urusha gusaba Imana ubwenge kuko ushaka kunga imitima y'ibiremwa byayo, ushaka kuguha ubwenge burengejeho ukabasha, ariko byose ni uguhataho.
Mwishe watuge mbaraga chinja kutunye wawalira chatunye kawano chambela nizo zuwarosi chindi watuge ndakamu mwewezi bwiza waje kuona nima chindi se mba zi mbaraga mbuzi kuranga hehe mwanyu mbijangu mbingai umwejini chatunye uonye kwele kujira ukari imbere kuvushimiye kubaho kumva n'iminsi cyatu yumvaye kwishimira kubaho ngo ukagitekereza ubuzima bw'ibindi hamwe.
Okay, byiza ni ikibazo cyiza, urambaje uti izo mbaraga waba zikora mu muryango. Okay, mu bigaragara navuga nka base yabaye w'umbitekerezo mfite cyangwa ngira na bagenzi banjye ni mu buryo bw'ijambo ry'Imana, kuko n'izo nzozi wumva zaturutse donc ni nkiyereko Imana yashatse kumpa kugira ngo inyereke. Urumva izo nzozi ntabwo zaturutse muri famiye, kora ko kugeza n'isaha wenda hari ibibazo nk'ibyo ngira mpana nabyo muri famiye, kuko sandi mo ndagenda mbabwira no mu rubyiruko rutandukanye. Ubundi ikintu cyamfashije ni mu buryo bw'imbaraga z'Imana hamwe na Leta iturangaje imbere iguma itwereka umurongo mwiza, nkumva biranejeje, nkumva nanjye nasansibiriza mu rubyiruko rwose aruva rukagera, kandi nongera n'amahirwe kuba mu rubyiruko rutandukanye ku mashuri nabaga mu byo zitandukanye na naho mari kurangiza urumva nagize inshingano zo kubana n'abana basorisi ministries abana 200 kandi mubana impfubye kandi ari umuyobozi wabo ari ugomba kubagira inama ari ugomba kubafasha urumva ibintu bigenda binyakuraje ni byinshi
Yubaye
Solace Ministries.
Okay,
bye. Solace ikora he? Eh, ikorera Kacyiru. Yose no siege yayiri. Solace Ministries.
Sawa. Murakoze cyane rero,
cyangwa se ndi. Yarakoze cyane rwose. Tekereza yanyuze mu buzima bugoye ariko Imana yamufashije mu byanyuze mu byose ashaka kubyigobotoramo. Nanjye mwijeje rwose inama ngiriye ko nzazikurikiza ariko byose tugomba kubifashwamo n'Imana urakoze cyane
ok murakoze nayo ndumva nezerewe cyane kubuno mwanya tubonye kugira ngo mbashe kugira inama mugenzi wanjye kandi numva nifuza ku Imana inanshoboje n'ahandi hose hashoboka n'urubyiruko ndetse n'abamama n'abapapa ubushobozi bwose nabona nabasha kubabwira n'ibindi